Pathwa lusizi nentlungu nangalelali kwakumnandi kudala namhlanje abazali abalali lentwana bencingiyo bangusomabhizinisi itshayisobisi abantwana banabantwana kuze manje kumnyama iyizelane bafazi qulane madoda lelali namhlanje ndibuyile zokhanyisa nalelali iyizelane bafazi qulane madoda lelali namhlanje ndibuyile zokhanyisa nalelali Sonic, can you sell a note?